Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on us, your children. Amen. Wakorintho wa pili, sura ya 13, mstari wa 5. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Amen, amen, amen. Karibuni sana kwenye neno letu la leo kwa neema ya Mungu. Roho Mtakatifu, karibu sana, tunakukaribisha tena na tena na tena. Take over our thoughts, take over our words, take over our actions. In Jesus' name, amen, amen, amen. Neno la Mungu linasema examine yourselves. Mimi na wewe leo inapaswa tujiexamine. Hili neno ni pana sana. Pana mno, mno. Lakini kwa leo tutaingia kwenye sehemu ya kwanza. Examine yourselves. Unaweza tu ukajiuliza. Huwa nikikwazwa na mtu, majibu yangu huwa yakoje? What is my reaction? Mtu akinikwaza. That is how you examine yourself. Nipoje kwenye kipindi cha majaribu? Nipoje kwenye kipindi cha furaha? Nipoje nikiwa nimeketi na watu? Nikoje nikiwa naomba mbele ya watu? Na nipoje nikiwa naomba mwenyewe? Maisha yangu yapoje? Ninaenda wapi? Je? Nipoje pale Roho Mtakatifu anavyonisemesha? Ninamsikiliza na kutii sauti yake? Huwa nakuwa nikoje? Huwa nakuaje pale ninapopokea taarifa ambayo hainiridhishi? Huwa nakuaje pale ambapo Mungu ananiambia nifate mapenzi yake na sio ndoto zangu? Huwa inakuwaje? Hii ni swala muhimu sana. Kutoka kwa Wakorintho wa pili 13:5, kwangu mimi na wewe kujiuliza. Au kulifanyia kazi. Examine yourself. Chukua tu ile Galatians 5. 20, kuanzia 20, mpaka 23 pale. Naomba tu ukipata muda, angalia tu matunda ya Roho Mtakatifu na matunda ya mwili. Alafu jiulize tu, mimi niko wapi kati ya haya? Na hata kama niko kwenye matunda ya mwili, nini kinanisababisha? Is it my phone? Is it my friends? Ni simu yangu? Ni marafiki zangu? Ni mume wangu? Ni mke wangu? Ni watoto wangu? Au ni nini? Kuna sababu. Kuna sababu. Kabla hujaanza kusengenya, natolea mfano. Lazima ukiwa kama Mkristo, Roho Mtakatifu akwambie stop it. Don't do that. Don't gossip. Lakini unfortunately huwa hatusikii tena. Kuna nguvu ndani yako ga inachemka inakwambia, yani haikwambii lakini nakupeka moja kwa moja kwenye matendo. Unajikuta tu ushaongea vibaya, ushamsengenya mtu. Jiulize tu, mimi nina moyo wa shukrani au nina moyo wa kulalamika? Utajikuta unajua mambo ambayo unayafanya vizuri na mambo ambayo yanahitaji kuimprove. Binadamu awaye yote ambaye amezaliwa mara ya pili, nazungumza na ambao mmezaliwa mara ya pili, ambao wameokoka. Ukijiangalia kweli, kuna mambo ambayo unayafanya kabisa unasema hapa kweli nikijitathmini mimi. Aisee, huku nimevuka, niko mbali sana. Namshukuru Mungu. Lakini bado sijaridhika. Kuna baadhi ya mambo yamenishikilia. Ni yapi? Examine them. Examine them. Na ili uweze kuyaexamine, lazima uyaanalyze chini, yaandike chini.
yani nikisemeshwaga tu hivi neno fulani, yani shetani naye anajua your weakness. Kwa kuna neno fulani tu anataka usemeshwe. Ukishasemesha tu ile neno dakika sifuri ushabadilika. Kwa naongea leo nikawa naambia maovasia, nawatumia ujumbe nikamwambia niwaombe tukianza gathering na saa 9 kamili, tuanze saa 9 kamili. Tusisema tunasubiri watu. Why would you do that to the Holy Spirit? Why would you put the Holy Spirit on a wait? Why would you do that? Ingalikuwa ni interview, you are right on time. Ingalikuwa ni meeting ambayo inakuingizia pesa nyingi, you are right on time. Kwa nini mambo ya Mungu tusubiri? Kwa hata leo nataka nikutie moyo, ukiingia ndani ya Google Meet ya Prayer Warriors ukakuta kuna watu wawili, kaa hapo, Google Meet itaendelea, maombi yataendelea. Let me remind you, our Savior alibaki na disciple mmoja tu pale msalabani, na alikuwa na disciple 12. Allow me to remind you, he fed 5,000 people. More than 5,000. Walikuwa wako wapi? Well, that man from the pool of Bethesda. Well, Bartimaeus. Yuko wapi Simon Mkoma? Where were they? So kati na kingine lukina wanye Mount Sinai, when our Lord was talking to Moses, it was only Moses. All the Israelites, tasoma, tafika kwenye hiyo sehemu na dhani. All the Israelites wala ambao kainu uko chini, anayeonana na Mungu ni Musa peke yake. So sometimes hata mkiwa hawili, unajua kuna neema ya watu wawili. Sindio? Examine your life. Are you doing something? Unafanya kitu kwa sababu watu wanafanya wote, au kwa sababu Roho anakuambia ufanye? Maana nikukumbushe tu, my brother and my sister, njia ya mbinguni ni mbamba. Maana yake to accommodate the few. Maana yake it doesn't make sense. Kwa wengine kazi ya msalaba ni upumbavu. Biblia inasema mambo ya Mungu siku zote haya make sense. Kwa hiyo utaweza kujikuta mmebaki wawili. Kwa sababu it doesn't make sense, it doesn't add up. Mambo ya Mungu yanaenda tofauti na human philosophy and wisdom. It never made sense for him to give up his only son for you and me. It never made sense, and it will never make sense. You will never understand it. The Mungu alive, you will never figure him out. Because he never created him, he created you. So examine yourself. Na usishie to examine your marriage. Examine your children. What are they meditating on? Mtoto wako anameditate kwenye nini? Anaimba nini? Anazungumza lugha gani? Tabia zake zikoje? And so on, and so on, and so on. So today, it's a very short sermon of examining ourselves. Tutulie, kabla ujijexamine, analyze yourself and then examine yourself. Tajua kabisa hapa. Bado spirit of anger inanisumbua. Hapa, bado spirit of lying inanisumbua. Bado spirit of fear inanisumbua. Bado roho ya kulalamika inanisumbua. Bado roho ya kutokushukuru inanisumbua. Bado roho ya kusengenya inanisumbua. Bado roho ya uvivu inanisumbua. Sio uvivu wangu mwenyewe, uvivu wa kusoma. Yaani kile kitu inanisumbua, bado ninasumbulika sana. Bado roho ya magonjwa inanisumbua. Bado sina ta authority ambayo nilikuwa nafikiri niko nayo. I have to stand up again. Na nikavaa silaha zangu zote za imani. Nichukue chepo yangu ya imani. Nifunge mshipi wangu. Nisonge mbele. Amen. Amen. Amen.